Kiva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Igitondo kiza nshuti muduteza amatwi ndi Jeffrey Mutagumba basuhuza mbahe ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika yumvikanye ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25 mirongo 31 na metero 41 mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Amakuru turahera mu karere k'ibiyaga bigari harakurikirwa n'ikiganiro ejo nyuma yacyo turagezaho ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe muri cyumweru ikazi. Amakuru tuhere mu Rwanda ubwato bwaruhamye mu kiyaga cya Mugesera mu karere ka Rwamagana bwahitanye abantu bagera kuri 15. Ubuyobozi bwa ku karere burasaba abakora ingendo zo mu mazi kubikorana ubushishozi. Eric bagira ubuso.
Ndeze mu myaka 23 ngeze mbaye umupfakazi. Umwana wanjye azavuka atabona se. Ndi kubona wanjye nakwiyahura.
Mu marira, intimba, ishavu n'agahinda, uko ni ku ijwi rya Amerika yasanze ababuze ababo mu karere ka Rwamagana bameze. Ni impanuka y'ubwato yabaye ku gicamunsi cyo kuwa gatanu w'iki cyumweru mu kiyaga cya Mugesera i Rwamagana. Ni impanuka yabereye mu mudugudu wa Rukori, akagari ka Byimana mu murenge wa Karenge. Ubwato bwa koperative Kodoramu yo mu karere ka Ngoma bwari buvanye abagenzi mu murenge wa Rukumberi buberekeza mu murenge wa Karenge i Rwamagana. Ubuyobozi bwa Rwamagana bwabwijwe rya Amerika ko ubu bwato bwari bupakiye by'umurengera. Madame Honorine Manishimwe w'imyaka 23 y'amavuko atwite inda y'imvutsi. Muri iyi mpanuka yatakarijemo umugabo we Felicien Ndizihiwe bari bamaranye umwaka barushinze. Yicaranye mu byatsi munsi y'igiti bahumba akazuba na baramukazi be babiri, ariko bigaragara ko bigoye kubona uwahoze undi amarira. Bari bagitegereje kubona umurambo w'umuvandimwe wabo babuze ayo bacira nayo bamira.
Twabaga mu bukote nakazinjira yajyaga kunshakira kunshakishiriza. Nta bushobozi mfite, sinabona ukuntu sinakwishyura inzu, sinagura imyenda y'umwana.
Ni muramukazi wanjye.
Mbese njyewe agahinda karanyishemo. Namukundaga nka mama wanjye kuko na data ngira. Ntibamuzana ari umurambo, ntibamuzana ari muzima.
Bwana Jean Baptiste Tuyishimire ni umukuru w'umudugudu wa Rukori iyi mpanuka yabereyemo. Umugore we Hemerita Mukahirwa wari muri ubu bwato we yarokotse impanuka. Uyu mukuru w'umudugudu akavuga ko kubahasize ubuzima bagize ubushishozi buke bwo kujya mu bwato barenze umubare bwemerewe gutwara.
Aba bantu baba bakoze impanuka nk'aho ari bo baba babyikururiye. Ibibazo nk'ubwo ubwato twarebye ku ntuza kuri aseranse dusanga yari afite uburenganzira bwo gupakira abantu 15 ari bafitiye aseranse, arangije ajya gupakira abantu bagera muri 50. Mwabo bantu barokotse abenshi ni abari bambaye amajiri. Abapfuye bose nta jire bari bambaye.
Naho Jean Pierre Karengera nawe yatakarijemo abavandimwe be bane bavukana n'umukwe we. Uyu utuye mu murenge wa Nyakariro akagira icyo asaba ubuyobozi bushinzwe imikoreshereze y'iki kiyaga cya Mugesera.
Ubuyobozi bwakurikirana kwambara amajire, umuntu wese akambuka afite jire, bakadushyiriraho yenda uburinzi hano ku buryo umuntu wese yambuka afite jire. Icyo nge nicyo nicyifuzo nasaba abantu, kandi noneho bakagenda n'umubare ukwiye buri bwato.
Tuganira na Bwana Rajab Mbonyi Muvunyi uyobora karere ka Rwamagana yatubwiye ku mubare w'abari mu bwato abo babashije kurohora abahasize ubuzima n'icyo bakeka cyateye impanuka.
Ubwato bwari burimo abantu babaraga 46 ariko tumenye n'undi n'agahinja ka 47. Muri abo bantu bose rero 31 babashije gutabarwa bavamo ari bazima. Abagera kuri 16 nibo tuvuga ko bahaburiye ubuzima. Muri abo tukaba tumaze gufatanya na marine n'izindi nzego z'umutekano, bamaze kurohoramo imirambo 14. Turimo turarwana no gushaka indi ibiri kugira ngo tuvuge ngo nibura aba bantu bose babashije kuboneka. Aba kwenda habayemo amakosa y'uburangare ko ari utwaye ubwato. Ayo makosa twavuga ni nk'amakosa nk'atatu. Irya mbere ni uko harimo abantu yari afite batambaye life jacket cyangwa zajire. Ikosa rya kabiri ni uko yari yashyizemo abantu barenze ubushobozi bw'ubwato. Ikosa rya gatatu ni uko atanarebye ikirere, kuko ikirere cyari kimeze nabi, imvura ihitutse, haba harimo umuhengeri mwinshi.
Meya Mbonye Umuvunya akagira icyo asaba abaturage afatiye ku byago bagize.
Cyambere ni ukutemera na rimwe kujya mu bwato atambaye iriya jire, kuko bari bambaye jire bose byaratworoheye, nta n'umwe wigeze apfa, bose twabashije kubarokora kandi ku buryo bwihuse, kuko nta n'umwe ucubira iyo yambaye iriya jire. Icya kabiri ni ukutemera kujya mu bwato igihe bigaragara ko bupakiye cyane, ahubwo bajya babyanga bagategereza ubundi uko dufite amato hano menshi ahagije, cyangwa se utwaye akaba yagenda akagaruka kubafataho kugira ngo bashake kugendera rimwe mu bwato barenze ubushobozi.
Kugeza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu, abasirikare bashinzwe umutekano mu mazi bazwi nk'abamarine bari bagishakisha abandi bantu batari bakabonetse. Amakuru ubuyobozi bwa Rwamagana bwaduhaye akavuga ko umusare wari utwaye ubu bwato yahise atabwa muri yombi kugira ngo ashyikirizwe ubutabera bumukurikirane. Buravuga ko abapfuye bose nta majinde yo kubarindira umutekano bari bambaye mu gihe cy'impanuka, kandi ko ubwato bwe bwari bwemerewe gutwara abagenzi 15 gusa, we akabushyiramo abantu 47 n'imizigo. Aho impanuka yabereye hari hateraniye imbaga cyane ikomoka mu gace byabereyemo, ndetse n'inzego z'umutekano zirimo polisi, igisirikare, ubugenzacyaha n'abandi. Impanuka nk'iyi yo mu mazi yaherukaga kumvikana mu mwaka ushize 2023, aho ubundi bwato bwarushye abantu mu mugezi wa Nyabarongo mu karere ka Muhanga bugahitana barenga 10. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, Rwamagana, mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Eric Bagirubusa, urakoze. Ariko tugumaho mu Rwanda ho nanone utubwire iby'itabaruka rya Pastor Ezra Mpyisi wahoze ari umujyanama w'umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Pastor Ezra Mpyisi yari yatabarutse afite imyaka 102 y'amavuko. Urupfu rwe rwamenyekanye rutangajwe n'abo mu muryango we.
Inkuru y'itabaruka rya Pastor Ezra Mpyisi yatangajwe bwa mbere ku mugoroba wa kuri uyu wa gatandatu n'umuryango we. Ku murongo wa telefoni, Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Gerard Mpyisi. Uyu ni umuhungu wa nyakwigendera Pastor Ezra Mpyisi. Nabanje kumubaza umurage Pastor Mpyisi abasigiye nk'umubyeyi.
Twebwe nk'abamukomokaho, icyo twavuga adusigiye nk'umurage,
yego,
cyane cyane ni izina. Ubu ngubu urabona ibinyamakuru, abanyamakuru ba muvugagaho cyane, ariko kandi abatari babandi baba bashaka gusa leads abantu gusa babakurikira bose, nta utavugaga ubunyangamugayo bwe. Pastor Mpyisi ni umuntu ubahagwa cyane, kandi n'inzego zose, abategetsi, abakuru b'amadini, ari abanyarwanda mbese bose, kandi si hano mu Rwanda gusa, no mu yakoze mu bihugu byinshi muri East Africa yose, yabaye muri Zimbabwe, ariko hose yagiye aba ikintu yagiye hasiga ni izina ryiza abantu bubaha, kandi akaba yari umuntu wizera Imana cyane. Uko kwizera Imana kwe ntawutakudi, kuko nicyo kintu yavuze kuva akiri umusore kurinda none yitabye Imana. N'ubu ngubu niko kazi yarakora, yaragishoboye kubwiriza ngo ahagarare imbere mu itorero abwirize, ariko yari afite umurimo wo gutanga Bibiliya azitangira ubuntu. Yatangiye mu mwaka ushize atagira intege zo kujya kubwiriza, uba amaze gutanga Bibiliya 1,200. Ibyo umurage yadusigiye, twavuga ngo adusigiye ni izina. Ahubwo twebwe nk'abamukomokaho dufite umuzigo ukomeye cyane kuzagerageza gukomeza kubaha no kubahiriza iryo zina rye rituzaryanduze, nawe abantu bazakomeza bamwibuka neza, kandi ari twebwe banyuzemo.
Hanyuma ni uwuhe murage abasigiye nk'umunyarwanda bwo?
Ikintu navuga ni uko Pastor Mpyisi yari umuntu ukunda Imana, agakunda n'abantu. Iki ni ikintu abanyarwanda bose bashoboye, si bose wenda bakunda Imana, ariko bose twese twari dukuriye gukunda abantu. Ikindi kintu, Pastor Mpyisi yari umuntu uvugisha ukuri atitaye kuwo abwira. Abanyarwanda nkatwe twari dukwiriye kujya tuvugisha ukuri kose igihe cyose gishobotse. Pastor Mpyisi ni umuntu ntabwo yatinyaga umuntu, ahubwo yatinyaga Imana. Kurya Abanyarwanda nabo bihaye icyo kintu, twakomeza kugira igihugu cyiza. Pastor Mpyisi yemeraga Imana, ariko akemera kandi yuko ubutegetsi buriya bushyirwaho n'Imana. Ubwo rero icyo ni ikintu twese nk'abanyarwanda twari tukuriye kumwigiraho tugakomeza nyine uwo murava uko gukunda Imana no gukunda igihugu cyane kandi urabizi yakoreye itorero ry'abadventist yakoreye Imana ariko kandi uziko yakoreye n'igihugu Pastor Mpyisi yabaye umujyanama w'abami babiri yabaye umujyanama wa Rudahigwa umujyanama wa Kigeli icyo kintu nta munyarwanda utakimushimira murabizi yuko iyo bitaza kuba Pastor Mpyisi ntabwo umwami Kigeli yari gutabarizwa mu Rwanda
yego
icyo ni ikintu twese nk'abanyarwanda twari tukwiriye kumwigiraho twese tugerageje kuba mbese nka Pastor Mpyisi twagira igihugu cyiza igihugu cy'amahoro
Pastor Ezra Mpyisi yarazwi cyane ku murimo w'ivugabutumwa no murimo yakoreraga mu itorero ry'abadivantisti b'umunsi wa karindwi Pastor Antoine Rutayisire we akorera uyu murimo mu itorero ry'abangirikani hano mu Rwanda hanze yo kubanya kwigendera yari umuvugabutumwa mugenzi wa Pastor Rutayisire yari n'inshuti ye yabwiye ijwi rya Amerika ibintu by'ingenzi bizatuma ahora azirikana Mpyisi
mubuze nk'umuntu w'inshuti yanjye kwezera Mpyisi n'inshuti yanjye nubwo tutangana
yego
Ezra Mpyisi ikintu cya mbere namuvugaho kandi kigomba kuranga buri muvugabutumwa wese icya mbere Ezra Mpyisi yari umuntu ukunda abantu uzanabyumva n'abantu benshi mu mujyi wa Kigali afite amatsinda menshi y'urubyiruko y'abantu b'abagabo n'abandi bikubwira ngo yari umuntu utarobanura ngo avuge ngo yuzura n'abasaza ngo yuzure n'urubyiruko yari umuntu w'abantu bose icyo ni kimwe uri muvuga butumwa wese ubundi yagombye kugira abavuga butumwa n'abantu b'abantu ikindi cya kabiri Ezra Mpyisi yari umuntu ukunda Imana kandi akayubaha yarakundaga no kubivuga rwose akavuga ati kera nari umunyedini hanyuma nza kumenya Yesu akaba ari we mvuga ubundi umuvuga butumwa wese wiyubaha yagombye kuvuga gutyo kuko duhamagarwa na Yesu tugatumwa na Yesu akaba ari we tubwira abantu icya gatatu cyarangaga Ezra Mpyisi buri muntu wese umuzi ya navuga zanakubwira Ezra Mpyisi yakundaga Bibiliya no muri ino minsi ya nyuma umuntu wese wajyaga kwa Ezra Mpyisi nubwo twari dufite amabibiliya yaduhaga Bibiliya akagwa Bibiliya akakubwira ati utwariye Bibiliya nkanjye yampaye na nyinshi akambwira ati uzahe n'abandi bose batazifite icyo ni ikindi kintu cya gatatu umuntu yavuga kuri Ezra Mpyisi cya kane Ezra Mpyisi yari umuntu uvuga ukuri kose nta kintu aciye ku ruhande ngo ahishahishe yari umuntu w'umunyakuri nibwira rero ko ibyo bintu ubishyize hamwe umurage rwose navuga kuri jyewe ikintu mwibukiraho cyangwa nzamwibukiraho iteka n'ibyo bintu bine umuntu ukunda abantu umuntu ukunda Imana akayubaha umuntu ukunda ijambo ry'Imana kandi akabumenya kuri
Pastor Ezra Mpyisi atabarutse afite imyaka 102 yari inararibonye ku mateka y'u Rwanda na cyane ko yabaye umujyanama w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ndetse n'umwami wa nyuma w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa watanze mu mpera za 2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agatabarizwa mu Rwanda mu ntangiriro za 2017
mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi n'umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
iki ni ikiganiro ejo ejo ejo
Yegiza kuri mwese mutajya muhuye mukurikira gahunda zose za radio ijwi rya Amerika twumvikanira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM kuri mikro nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Karemera Patrick Bikers umutekano ubundi ni ishingiro rya byose haba mu iterambere ubuvuzi uburezi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye Muri iminsi rero hari kugenda hagaragara umubare munini w'abagore cyangwa abakobwa by'umwihariko urubyiruko muri rusange bitabira umwuga w'ubuzamu cyangwa se umwuga w'ubusekirite mu nzego zitandukanye z'umutekano ni mu gihe kandi byari bimenyerewe ko uyu mwuga wo mu buzamu cyangwa se ubusekirite ukorwa n'ab'igitsina gabo byinshi kuri ingingo rero reka nemerere Ishimwe Honore atagezeho byinshi bitandukanye abantu bavuga kuri ingingo ndetse kandi turaza no kumva ubuhamya bw'umubyeyi ukora uyu mwuga n'icyo umaze kumugezaho
mu mwambaro w'ipantaro n'ishati by'icyatsi kibisi kishimye utibagiwe n'ingofero itwikiriye umusatsi usutswe na menshi nk'uko bakunze kubyita ndetse na bote Nyiramasirabo Dansira umubyeyi w'abana babiri afite inkoni mu kiganza abenshi bazi ku izina ry'umukongoti ni inkoni izwiho abashinzwe umutekano
akazi k'ubusekirite rero mbere nari umufumeri nkuri kiyede nkuri birakaba bisanzwe
Danse tubwire witinyutse gute kumva nk'umugore nawe wajya ubyuka mu gitondo cyangwa ukajya kurara amajoro ucunze umutekano?
Bita nshaka buryo ki ndepozamo ndagenda mbona bangira icyizere barakampaye. Ubu nkamazemo imyaka 2 n'amezi 3 ariko nza kubona ubakora igisekirite nk'umuntu nk'abantu b'abasore, abantu biti bareka kwitinya nyine bagatinyuka ukunda ko bashoboye. Nanjye mbona nabibasha.
Umutekano ni wo shingiro rya byose, ibintu ugezeho ni wo tubikesha.
Atuye mu murenge wa Gitoki mu karere ka Gatsibo, ni nakorera umurimo we w'ubusekirite muri koperative Kopayika ikora ubuhinzi bw'ibigori na soya.
Nyine bumva ko badashoboye pe, ariko muri bo burya iyo ufite nyine icyizere cy'uko ushoboye urashobora.
Niki wabwira abiyumvaga nkawe utaratinyuka ngo ufate umwanzuro wo kuyoboka ubusekirite?
Kuko nimba umuntu umuntu nta kurwana bibamo, ntaki gucunga umutekano ntabwo ngo kurwana ngo ni imbaraga ngo ni iki, burya gucunga umutekano n'ibintu bya tekinike urebye ni ubwenge, ni mu mutwe. Ntabwo tugomba kwitinya ngo twumve ko tacunga umutekano ahanini gutyo. Nanjye nagiye numva ko nanjye nabishobora.
Ansiri avuga ko kuba umugore bidakuraho gushobora, kuko binunganira umuryango we mu mibereho kandi bikamufasha kwizigama.
Mbere yuko njyamo nari umushomeri, nkuko nakubwiye nakoraga ikiyete nkabona amafaranga menshi. Kigiye nakoraga amafaranga 2000 ku munsi, ariko ataboneka ya buri munsi. Umwe nkayabura, ubundi nkashoma, ubundi nkaburuma akazi, ariko mbashije gutinyikira nkajya muri aka kazi. Ni amafaranga make dukorera pe, kuko ku munsi dukora 733. Ariko ahoraho, noneho aka kazi mva muri ubwo bushomeri, nari umuntu ucupiye, nari umuntu ufite umwanda, nari umuntu utajijutse, nari umuntu utazi kubana n'abantu. Ariko kano kazi kamfunguye mu bwonko, mbasha kubana n'abantu, mbasha kumenya ahantu, mbasha kumenya uko umutekano bawurinda, mbasha gucya, mbasha kwiha ikintu cyose nshaka. Ndetse mbere yuko njyamo ntabwo nari nzi kujera ngo menye ngo iki kintu nakijera gutya, ariko utwo dufaranga duke ntujera kuruta yandi menshi nakoreraga.
Bamwe mu baturage bavuga ko akazi k'ubuzamu cyangwa ko gucunga umutekano muri ibi bihe kari kugenda kayobokwa n'umubare w'abagore cyangwa abakobwa kimwe n'urubyiruko muri rusange muri kampani zitandukanye, mu gihe byari bimenyerewe ko ukorwa n'abagabo bakuze. Ese imyumvire iganisha ku cyizere bagirirwa ihagaze ite? Aba ni bamwe mu bo mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi.
Ntabwo nari mfite butike 170 cyangwa 170 ngo nshake umuzamu w'umukobwa cyangwa umugore. Keretse ubwo babuze hari nacyo, keretse ubwo babuze hari nabo gukora ku manywa cyo kora wenda. Ariko nijoro nta muzamu w'umugore wa nijoro w'umukobwa cyangwa umugore wa nijoro w'izamu.
Ni akazi k'abagabo.
Nyine nuko ari akazi kabuze, hari ikindi ngo nitera mbere ngo nubwuzuzanye na muzamu w'umugore rwose.
Abantu rwose nta muzamu w'umugore. Umugore yakora ijoro, ubwo abagabo nta gakino nabo baba bagifite ari mu gakijoro. Ugisama se kije ntago yamwiruka rekare kuntu umugore wamufata ngo muhaye izamu ku mugoroba zera umutekano yanasinzira ugasanga n'inzu bayimenye.
None se we kuki cyatagishobora? Nawe yagishobora, witegura kuterwa ugatabaza, nimba urwanye nawe akakunanira akakwica cyangwa se ukamwica, nta bundi butwari buhari. Ni imyumvire yagiye mu bantu, nta bushobozi bundi buhari bwo kuvuga ngo ndari iki ndagitsindira ngo mfite ubutwari. Oya,
njyewe ku ruhande rwanjye uko mbyumva, iyo urebye kera ukuntu byari bimeze, abantu wasangaga nyine b'urubyiruko batari barize batarajijuka, we nabyibuze ngo abe yabasha kuba yakwiyadabuta muri ibyo bintu agiye gukora. Ariko ubu ngubu icyizere gihari, abantu basigaye biga nk'urubyiruko rwize, kampani yo ikeneye ubusekirite cyangwa se ikigo gikeneye umusekirite ko yagifasha gucunga umutekano, bikaba byibuze yaranyuze mu ishuri afite ubumenyi bwibusa bwerekeranye no kuba hari icyo yamarira abantu bashobora kugana icyo kigo cyangwa se baje muri iyo kampani. Iyo umusekirite rero byibuze nk'urubyiruko rw'ikigero rumaze kwiga no kujijuka, usanga nyine ubu ngubu nabo basigaye babafasha mu kubayobora, mu kubagezaho bashaka kugira ngo iyo serivisi ikemurwe neza.
Hanyuma rero kera abakobwa bari barahejeje inyuma n'amateka, ntekereza ko muri iyi leta ya none abakobwa bahawe agaciro, ari cyo kintu gituma ahantu hose bisanga, hanyuma bakabasha kwigirira icyizere ntibitinye ahantu hose, ugasanga barisanga bakaba babasha kujya muri izo kampani z'abasekirite.
kandi tutibanze no kuvuga ngo uriya ni mukuru arakuze ngo niwe wagashobora, natwe abajene nabo baba bafite imbaraga kandi zishyushye zibasha gukorera igihugu cyabo. Abasaza se, umusaza ko ashobora kuza yinywerera ko gacupa akaba yanasinzira? Bamwe yego, bamwe nabo baranywa, ariko nago banywa cyane nk'abasaza.
Niyo Rurema Samuel uhagarariye kampani yitwa Vision Security Services avuga ko imyumvire yakunze kuranga Abanyarwanda yahaga umugabo ububasha, ndetse byagera mu gucunga umutekano cyangwa ubuzamu bikaba akarusho. Gusa kuri we avuga ko yahindutse, kuko nabo mu bakozi 17 bafite, 8 ari abagore, 4 urubyiruko, abandi 5 akaba aribo bagabo bakuze. Igihe ngo ni iki abagore n'urubyiruko bakomeze kumva ko nabo bashoboye, kuko abona muri kampani ye iki cyiciro gitanga umusaruro muri ubu buryo yitsaho.
Akazi iyo gahereje umusore cyangwa umukobwa ukiri mutoya, abasha kugakora neza kuko imirimo y'urugo iba itamugonga cyane.
Samuel, uretse se kuba umwe yaba afite inshingano undi atazifite, ubona ku bijyanye n'umusaruro ho bigenda gute?
Ariko iyo ari umuntu w'umugabo ateganya kuzuza inshingano z'urugo cyangwa se umugabo arwaye agahita agenda bitunguranye, ariko iyo abaye ari umusore cyangwa inkumi biroroha, ndetse iyo ari urwaye ubwe ku giti.
Nta mubare mbumbe w'urubyiruko, abakobwa n'abagore bayobotse kampani zishinzwe umutekano cyangwa abakora ubuzamu ugaragazwa, gusa ngo bari mu bakomeje kugana uyu mwuga. Bamwe bagahamya ko babishingira ku gutinyuka no gutanga umusanzu wabo mu guharanira ituze rya rubanda, nubwo ku rundi ruhande bigira uruhare mu iterambere ryabo bikabafasha guhangana n'ikiguzi cy'ubuzima gihanitse mu minsi ya none. Ari naho bahera basaba ko imyumvire yo kumva ko imirimo runaka yagenewe aba igasiga abandi igomba guhinduka. Ngendisha imyonore kubw'ikiganiro ejo.
Bakunzi bacu rero, mutubwire ese mubyakira mute iyo mubonye abagore cyangwa se abakobwa bakora umwuga wo gucunga umutekano igihe bari mu kazi? Muratwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787 5518 11 cyangwa se kuri 0787 2832 32. Mu gihe muri kohereza ibitekerezo byanyu rero, reka twumve agace kacu ka gatandatu k'ikinamico yitwa Tambagira Utekanye. Reka dukurikire.
Duherukana Damas abitsa nkuru nziza amafaranga ngo atayasesagurira mu bashoferi bagenzi be, ariko kandi yemereye nkuru nziza ko agiye gushakishiriza Dorukasa akazi. Yaba yarakabonye sera? Nimukurikire umukino. Patrick.
Karame.
Ihangane ishanda gukanguye.
Oya, nta kibazo. Nubundi se ko ndibyirirwe ndyamye.
Mani liya, mkaya kuvunura kugura icyayi nyigereza gusa. Nanjye namukorera sha ibyo atazibagirwa mu buzima bwe.
Niyorere nire. Singisa n'umugome ndamuzi. Gusa icyambira icyo yaragamije. Kuko ndi buku ko yambune ngasanga abikoranye ubundi bugome pe. Waruje kumbwira iki se mushikiwa?
Nakubwiraga ngo ndagiye nusanze abahangano w'igikoma ndagutekera ibiryo nimugoroba mvuye ku kazi. Hari ikibazo?
Nta kibazo pe. Nuko igikoma gihita gishira mu nda ako kanya.
Ubu muratere mu siruzuye. Uko uzajya usonza ujya usuka hungu, si byo?
Ariko rero unyegereze nibase rero. Abayo nkoramo pipi kuko sinabasha kwijyana ku musarani. Ubundi se kuzindutse cyane nire? Uyu munsi mufite akazi kenshi?
Oya. Nuko ngiye kubanza kunyura igataka kureba ko nabona inzu kampani yacu izakoreramo, kuko tugiye kwafungura ishami.
Yewe, sha niwe ugiye igataka waretse nko gutuma.
Ukanuma?
Nyine ugiye ku ishuri ryacu, mbariza umwana witwa Zahabu w'igatako, wiga mu wa gatatu
n'umwana. Niwongere kumbwira abo bavuna muheto b'abanyagataka. Abantu bakumugaje none guka ngo wijyane mu bwiherero, ariko uracyabiruka inyuma. Kandi numva umwana we.
Oya nire, ntukagire umutima mubi. Umwe yakuri ko sanga byitirirwa igihugu akomokamo cyangwa idini cyangwa agaca akomokamo.
Mora ayo masomo se nyine. Hanyuma se kuvuze ko kuba yarakuvunnye yabikoranye ubugome, utekereza ko aba yarabikoreye iki kintu?
Nyine ngo yamuye ko mora ndi ku ruhande rw'abanyagataka.
Nyine.
Akenshi iyo yapanze gukorera ubugome abana twigana b'abanyagataka, njye nanga kujya mu kigare cyabo, ahubwo mba ndi kumubuza kugira urwo rugome. Nibyo rero bituma nyishyiramo ngo nahombeye abanyamuhirira, ngo nzajya njya ku byo we n'abagenzi be bazajya baba babategura.
Ibyo tuzabisubiramo ubutaha. Ngaho umbwire icyo mbwira uwo zabuntumyeho.
Nashakaga kumubwira ko ntazaza ku ishuri vuba, azakurikire cyane kuko ninza niwe uzansobanurira. Noneho kandi unamubwira mfatira amakayi nasize mu ntebe ayambikire.
Ariko se doruka
karana
kusana uri gutekereza byinshi bimeze bite kandi kuveje no mugoro bantu wari umeze neza
ma hari byo nakubwiye nkiri kwibaza
nibikize wabaye iki
uziko ejo njya mu isoko nabonye umwana uri kugurisha ibishyimbo biri mu mufuko umeze nka wundi wacu
kuki uwo mwana ninde ni mwene nde
nabonye namuzi gusa yambwiye ko yatumwe kubicuririza umuntu ufite akabari mu isante
ego baba rero ubwo se warebye neza doruka cyangwa wibeshye si ibyacu
Nyamara umufuka byari birimo ndawuzi neza narawubonye. Bize kubaza papa wenda kuko ari usanzwe ujya mu kabari wahasanga namuzi. Ma, urahita numa njye kugura umuceri ku isoko abari turya saa sita.
Ariko nimubona, murabona iki gisanzwe cyitanze ku mama wanjye kwitsemo. Turite mu muhanda b'ijuba kuko bamwe be kugira ngo.
Dari saraje. Ahubwo reka mubaze
yuko
ndaraje. Mbe papa doruka. Bya bishyimbo ni wowe wabigurishije ko ngo doruka si yabisanze ku isoko. Kandi ngo watumwe kugurisha atumwe n'umuntu ufite akabari.
Mva mbese. Ariko ugurumva ibintu ubyo tumbaza wa mugore?
Aha.
Ngese ukubiza incuruzi bishimba ko ndumukanika.
Aha, nabazaga da.
Pasi byumbase.
Wenda kuko usanzwe ujya mu kabari, numvaga ko ushobora kuba haraho wabyumvise, ukaba wamumenye.
Aka byumbaze wose nta soni. Ugatinya kukanyita umujura mu rugo rwanjye.
Ariko sinabivuze.
Kanda namari. Kanda ho mcaka kamunani.
Aha.
Ubundi twabwiye niki ku bishimba ari cyane? Hari zina ryari ryanditsweho? Ubundi se kwabyari kubikure
nyamara nubwo urakariye mama ariko nje mvuka na ubonye papa
ni wumva
kandi narinzi byanditseho nibire mu byari biteweho byose uko byakabaye niko nabibonye ndabihamya ko ari ibyacu
aka bakakoga kandi uruwanyo kuwanga kobanga kurya mwembi muri nkora busamwirwa mwicaye muturi imigambi yo kumpimbira amakosa sha
nze dukoze
ubwo rero nabano ba mugatangira ngo yererere ngo yererere ngo yererere kana nigendere mbabise negire mu kazi
Papa, wajya ku kazi wagira uti ntabwo ibigomba kurangira aha ngaha.
Bose
bano kumenya twize.
Uno tsengwe kiza.
Ntusa kuri shooting.
Ngo
ndavuze ngo mpumaka iyo ndi mwana wakuye mu ntebe ye.
Ubibwiwe niki ko ari nge wayahakuye? Binyanditse mu gahanga.
Nese Chris arakubeshyera. Ndiye kumubaza mbira ko ari wewe wayafashe. Ni ushaka marketing.
Yikise.
Amakaye ya Patrick yasanyisha.
Ni ntabikora se. Utafara nini? Utafara nini
wewe? Tapata we.
Tapata.
Ndabibwira ubuyobozi bw'ikigo. Baguha nibyo nabyo.
Peti, uko afanda we mayima siku.
Eh.
Nawe ndakugira nkuko nageze Patrick.
Patrick se wamugize ute?
Eh. Peti, eh, cha Patrick ku munsi wa mbache. Kihaye kutwibeta shakiri kuvuganira abanyagata.
Hanyuma
maze sha nambari uye musogisi pika jido katolike bila muzaha peti
kwichi
urumva nuno nae natambitse muno urwarwa yose urumva peti yangu na urabyumva no kuvunira mu mavi peti abanyagataku zabamara n'abanyamuhire babavugira nawo nzaberekaho mbera mubi bashire mu rwego rumwe akuna bitu akunikijesha peti mubaya ni
Urumu gome burya sinarimbi. Nkubu koko Patrick wa muhoye. Ko nzi ko no kukubwira naba tabikora.
Niba tambwira nabi se ariko n'umugambanye.
Akugambanye ate?
Ubwo si yajya kwiyomora ku gikundi cy'abanyamuhire. Akihomeka kuri wowe na bene banyu b'abanyagatako. Ugira ngo ntibiruta kunuka.
Ese abanyagatako ubundi ubangira ikitinge?
Atoke.
Ko nta numwe urakugirira nabi. Ko wiga mu gihugu cyabo gatawe utekanye. Kuhahira mu mabutike yabo ntibakwigirizaho nkana ngo nukuri umunyamuhire. Yewe, nizo nzaguhora wanyoye. Nta uragukubitira mu kabari wazinywereyemo.
Banazi ni fanini wewe. Ari gamana zawe.
Iki?
Acha nikwambie be.
Nini?
Iwacu batubwiye ku mwanzi wa sogokuruza wawe. Aba ari umwanzi wawe. Ukumva? Nakuzi iwacu batuganiriza badutoza ko abanyagatako ari abagumi bakimbi batu abaya bambwira ko ngomba kubirinda mwebwe urumva kandi uwo nzakeka nk'iyi nabi wese ngomba kumutanga nkayimugirira mbere urumva ubwo rero wibiye akabanga peti enda pole pole usinizoeye
uzi n'ibindi tingi
iki
ngiye kukureba
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turi no kuri Facebook na YouTube kuri VOA Radio yacu mu kanya gato cyane murumva ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru kuri mikro